sim, 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 yeah, yeah.
Country,
Sean boy. Ndakorya bujijwe kandi naryo riryo ngashaka kukwiyarira ubwo mfite na wifi yo ukameze nka malaika mu gitanda ni malaya tumani funza guhora numva nakwibeta mu cyaha yakubeye icyaha ayo maso yawe atuma natekereza kumeruka nzabazwiri byose mana mbabarira we umaniza yawe switi nka shokora bebe wenda kumusaza reka nsome kunyonga oh bebe umaniza yawe switi nka shokora bebe wenda kumusaza reka nsome kunyonga ndabizi ndi soba jembono za manuru mure mishuru maze nisange namba yubusa umubiri wa ufiti chachi ngomako uguri vibing the club mabjukuri njena na kuirasa I don't care ni wanerura I wanna be roots yeah yeah unicharubaza. Baby girl, you my ecstasy. Alcohol is taking over me, yeah. I can feel my soul leaving me, yeah. Yandere diyo kanzo nifuza kumenya nibyuji bibera, yeah, 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 yeah. You wanna kiss somebody, chop chop somebody. The love mercy mana mbabarira we umaniza yawe chocola bebe wenda kumsaza ikasome kunyonga oh bebe yumaliza ya shitinga chocola bebe wenda kumsaza ikasome kunyonga oh bebe.
www.djerico.com.
Ever, ever, ever.